abazadde obutakula buvunaanyizibwa bwabwe abasomesa abakoowu n'abakulu b'amasomero obutakula kimala binokoddwayo ng'ebikyaviiriddeko okuzingama kw'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Buikwe kakati abakulira ebyenjigiriza baliko ebiragiro byebataddewo okutereeza enkola ey'abasomesa bino bituukiddwako mu lukiiko lw'ebyenjigiriza olutudde ku ssomero erya Bishop Nkoyoyo Matale okuba tooki mu byava mu bigezo by'akamaliza eby'ekibiina eky'omusanvu awamu ne siniya ey'okuna omwaka oguwedde abamu ku bazadde basonze olunwe mu bakulu b'amasomero nga bagamba nti tebakola kimala kyokka ng'amasomero gaabwe galina buli kyetaagisa
ye akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eno musaasizi Kizito Julius alabudde abakulu b'amasomero abeesuliddeyo ogwannaggamba nti kati eyi disitulikiti etandise enkola okubaggyako obukulu bw'amasomero gaweebwe abalala okumalawo obwa ssemugayaavu
omuntu yenna n'asigaliza omulala yenna It is within my means to coerce you. And start it this year, and it happened this year, next year, all postings and transfers will be aligned against the PLD performance.